ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Heɗe ɓe studio tamani oɗo saha sakike moɗo Ousmane Dicko yettintoon kabaruji gonɗi ɗoɗi e fulfulde gañi kante won to ɓoggi janɗo to. Hono Saria Ahmad Alfaki Almadi fuɗɗan janggo he procureur o andina o hooreji jardinke kiɗɗo ana jogii findeji kewɗi kolloji yo kañum laati sababu bonnandeji gaɗɗi hitande 2012 nde to tumbututu. Hono walde heɓɓe torra saha leydi ndi ɓen ɗo e hoore muɗum nde walde ɗo wi ana welti fa sanne e fuɗtigo Saria Ahmad Alfaki Almadi janggo CPI. Saria doga e dow makko batte hono torraji kala torraji kewtiɗi yimɓe. MPSA guɓal jaltunongal e plateforme natti ɗo wonno ɗo. Secrétaire général o wi ɓeydanan gollo kawral deƴƴere ngal doole fawarde e ndenago yimɓe e jawle mumen Lilamu Tumbututu. Hono guɓal ralbol joƴƴinama hoorejo maggal wi ɗo mali ɗo kamɓe e hoore maɓɓe no leydi ndi lamoral ni naƴƴali. Ɗum saabi saabe de wayde deƴƴerande dengi fa hande le leydi ndi ɗe ɗe woni toɓɓe kabaruji gonɗi ɗo ɗi. Bisimilla mawɗon e dow studio tamani. Ko bantinano jonte ƴaɓɓiɗe ɗe Saria Ahmed Alfaki Almadi fuɗɗi tan janggo he procureur o andina o hooreji jardinke kiɗɗo ana jogii findeji kewɗi kolloji yo kañum waɗi bonandaji kewɗi hitande 2012 nde to Tumbutu. Keɗoɗen Oumar Waygalo fa ɓeydenoɗen faamu.
Janggo salanɗo jaɓiɓe koli tiwiɗ nden kanko noddirteɗo Ahmed Alfaki o hani fewtinede suudu sariyara adnara Allah nduɓe noddirta CPI nokku noddirteɗo ala he. Oɗo neɗɗo cikkitaɗo wiyede wakkati joni yalla wona kanko waɗi bonandaji hitande 2012-2013 le saha leydi meɗen ndi wakkati nde cuuɗi waliyaɓɓe ɗi bonnete toon nde. Wakkati joni o hollitama wiyede ɓe garan ɓe pamminama hono jukkoje kanɗe waɗede fewde e makko ɗe ɓe koli tiwiɗ ɗeɗo jukkoje furdan mbawi heƴƴude e makko saabi de sa ƴeewi duuɓi makko ɓurta duuɓi capanɗe nayyi. Ɓeɗo yimɓele hitande 2012 nde ɓe gonno le saha leydi meɗen ndi ɓe bonni toon janale waliyaɓe ko yata janale sappo e nayyi. Ɓe kolli tiwiɗe wakka nde bonnano janale ɗe nde du ɗum woni guɓal ansar dinngal ɓe mbi sa ƴeewi ɗeɗo jalale ɗum wala e sariya alsilamagal ɗum torun kako. Noon ɓe kollitiri wiide kanko Ahmed Alfaki o ɓe kolli tiwiɗe wakka nde bonandayi ɗi gaɗanno nde kanko laamino ɗum wonono guɓal gonnolngal to Tumbutto kanko hoore makko o ardiki jaati wakka nde yimɓele ɓe gaɗanno ɗiɗo bonandaji. Ɓe bonni toon cuuɗi gonga kewɗi yimɓele gomɓe toon ɓe mettama sanne fa yettoyo yanande kanko noddirteɗo Sidi Yahya o. ɗiɗo bonandaji ɓe gaɗi ɗum hakkude capantati lewru juin fa yettoyi sappo lewru juillet hitande 2012.
Hono walde heɓɓe torras wattu baasi sa hande wi weltike fuɗɗitigo Saria Abdoul Tourab to CPI to janggo. Hooreɓe muɗum mbi torraji fuu ɓame e jate fawarde e kewtiɗi yimɓe du. Hoorejo walde région Tumbutu o wi baale cagantoɗe Saria neɗɗaku ɗeɗu gaɗi beete hande yendoga haala kanɗum hollitede CPI. Konko Ablaye Touré o haaldi e Mahmoudou Touré. Keɗoɗenno ko Mamadou Samba Seku faccitani en.
Min beltike fa sanne ko hono o bonɗo somo naati e juuɗe CPI ko. So hande tawama CPI ana wondi e dawrude no Abou Tarab jugete yo ɗum moƴƴere mawnde noon. Saago amen ka yo o happire bonandaji ɗi fuf. Beetaku o miɗen gondi e windude talkuru dow inde CPI. Fay ɓooyali mi warti e dawol to gaawo toon. Mi heyno yidoyde yimɓele torraɓe Tumbutu, Kidal e gaaw. Sabi ɓe fuf eɓe gaɗani hakkille golleji sariya o banggal bonandaji wattu ɗalla o e fay caggal muɗum hakke wuli tanguji capantati tati woni ko joƴina to juge en Bamako ɓe. Dayanko laamu o ɗum waɗi banggal muɗum Salla Saria ana golle e raf jukkoje ana timma.
Kala ko jiɗɗo hokkude hakkillaji mawɗon pooɗe fa e dow bombal bembal amen Facebook studio tamani. Hono gootu mbaku dow deƴƴere gootu mbaku dow Mali yo dow ɗe imaɗe goni ko guɓe ɗe kaɓorɗe ɗe kañi e baale politique e haalanane en mbaddi keñe cakite ngal jiidal to seyseeɓeto du kawral waɗi fa larme e guɓe ɗe laato gotum yalla de inare ana warta le Mali fuu. Docteur Adama Traore hoorejo plateforme haalanane en ɗo Mali ɗo haaldi e Adama Haydara. Keɗoɗenna Mamadou Sama Seku.
Le but de la rencontre c'est une communion
immaade kawrital ngal yo fa guɓe ɗe politique koɓe e haalanana en ndenta gollida. Min martodiran kumpa min tottodiran hakkillaji tiɗallaji hono muttuɓe hiɓɓe ɓe gotummako leydi ndi e gollidal hakkunde kaɓatoɓe guɓe ɗe e armi Mali. Ɗum fuu ɗum heɓanama dawere saabi fama yamirta yo gollida e ɓe fuf yo ɗum moƴƴere mawde noon. Fama e semba ndenta dawrida ɗum milaka noon feewi. Hande so en keeɓi armi meɗen e guɓe ɗe ndenti jogade ndenago laamu Kidal eɗen mbawi wiide armi Mali e dow ballal guɓe ɗe ana tatteji leydi Mali ndi.
entendu, pour l'instant provisoire, des mouvements.
Hono mouvement populaire pour le salut de l'exode nodirtengal MPSA gubal diwonanga les plateformes tagal ko kawral de rengal signinako natti et les plateformes kasen do jabude ngotumbaku leydindi secrétaire général gubangal wi dum beydan dole golle MPSA les wartigol deere rende yimbe e jawle mum fu les régions tumbutu o kanko Bokar Sidik Ould Taleb secrétaire général MPSA au Haldi et Intala Akbilal, Kedena Ousmane Nyalibouli.
Mina illa fuddi min jataki min jalti e plateforme sabde sa jeewi min nati e plateforme gille septembre 2014 illa nde e le gubal plateforme gal men goni fa yotto nde kalda le kawrangal wadande dengal signina nden den sakirabe amen wobbe darti fa jalti namen illa fuddi fe hunde men kalaali kambe ngari sobe tawtimi be kolliti wiide miden e plateforme be mbido min gondo dum du e nokku plateforme minen dum e mberfiti no men gorno arande non miden gollide arme mali barkan kanye minisma tawe feemi andano le plateforme men goni hande min biyam plateforme e dum moyi haybure jamaare ne kanye jawlele mubbe miden gondi gollidinde e semadu e le nokku o
jomme galangaaji e civil goto ana tikita wujitaade jawdi larme meden kalisi bamada o yo choggu nyandu soldats e meden ko horata nyaloma fu monofu ana handi e temede didi be cikkitab kadu be cikkitama du be dudda adadu hambe hokkede be horgol ana wonda heedi ministere sol habbitibe leedi meden fa famu beedo hono yambere hurmitingol gollirde maunde police wadi betay hande yo dun matade gollirde ne fa warde e wadde le mayre kake gollirde gam chelam eto jawdi mudun yo minisma hokki ko yata fa e milliardji nogay e nay hono horgol wadi le galleji bangal cellal jande e ngure no worri no di gorri le malini galleji ujinere e temere didi bama e gol horgol yalla habgol e sadaka ana heba jogola haruna kone haldi e imirena kilu mayga kedden mo
wala fu ko mbawɗa wadde so tawi a jatake ɗon jatiɗe ɗum woni komin gatta hikka woni hitande nayoɓo minen gaɗɗa o golle mi ɓama kibaru fa yimɓe no famirto yimɓe ana hani famude ko golle ko watte ko fa faamu ana heɓe e tiiɗal ko woni amen fuu bangue cellal bangue jande bangue golle sukaɓe bangue jaati hono nafa hani heɓede ɗum fuu jati mum min gatta donc beete o min gari jati komin nangui rawne ɗum jati mum min gari fa mi halna yimɓe joni mene wana hono neddo goto mi landete mais le dumare min jata dumare ujina jedi teme didi ton lande de wada nu min kebi kibaru o di kibaru min gari min motondira min hanna joni ka gouvernement wi di tidale woni leedi mindi ko hani wadede do min biya an dum hani wadede bangue jandu no biri bangue golle bangue cellal
hono gubal gotal noddirtengal ral boldu joƴinama yo gal denta baale temedere haala nane en hoore mum mbi no mali laamorani naƴƴali ɓe taykitima du wayde ndenagu aɗa wondi e heɓde doole le leydi ndi Mamadou Cissokho juɓɓinowo golle gubal ngal haalde e Oumar Waygalo keɗoɗenmo
min ƴewtiki toɓɓe goɗɗe an toon ɗum wonon toɓɓe kewɗe fa yettoyade wiide hannden honno wayde séria worri le leydi meɗen ndi ɗum watta so bonandaji kewɗe ana jiiye le laamu o bangue goɗɗo min kaalino yurko worrino fa yettoyo ko sukaɓe jokkolɓe ngala golleji ko kañe wayde jaam e deƴere le leydi meɗen ndi wakkati joni neɗɗo anda fuu to leydi ndi gandi tiiɗallaji kewɗe ana goodi e nokku o ɗum waɗi somin immi somin darni nder ɗo walde wakkati joni o min fuu ɓerɗe amen ko metti hono ko woodi le leydi ndi ñalawma hannden o bangue goɗɗo du min kaali hono ko yimɓe ele dinankoɓe woɓɓe gondi e wattude koyɗe mum en leyɗati politique ɗum moƴƴa le leydi ndi so yimɓeɓe kay bayi tan wakkati joni ɗo wawi waddude tiiɗallaji goɗɗi kasen sina ɗum fuu ɗum sele wakkati joni
Union européenne e Royaume Uni goni faabotoɓe studio tamani
se garti e kabarude région ngaji meɗen hono nawtortoɓe courant ley ansongo mbaddi keñe feccere temedere e jettom ɓe fuu joɓatano coggu courant hoorejo wadde nde wi gollirde nde daroto seni selali e nde rewa ko yaata millionji nayyi CFA wadde nde baddi e yimɓe fa heɓana wayde yoɓugol ngol jogala to seguto hono baala haala nane en ɓe keeɓi ko yaata millionji temedere e capanɗe jeɗɗi e nayyi signugol gollirdal waɗi beete hannde hakkude baale ɗe et Union européenne, Confédération suisse, Lady Danemark, Faward et Lady Suède, Kanye et Canada. Et nous voilà, hepe, be, irvinde, dongonido. Hono sotugo li'i yo golle nannanowo rewbe kebal li laamu jenne hikka be taykitima kebal mabbe buytike yo ujinaaji joy be ciottanno rowani hikka no be tabbala be jabbaaki ujinaaji didi nyaloma fu be bi yo buytugol yaawba kay fiji di saabi o golle hono tribunal mawdo bamako wadi betay hande jande do ballamuya heedi sariya yimbe temedere poori hen kamballa muya heedi sare yo dum hakke hono ko wiyete jafinowo leedi ankobe be kewal bawde du no jottoro ciudi sariya de ngoni kabaruji gondi do kedde hedade yotorma ne yeso